This music.
Never catch Mr. Lover Boy. Oh, in that final chamber. Mebondi me muntu ngo batakali kuyanda mazubano bonse bayanda pondi me awatandi shomi muntu olo mundi yanda ndizi mubenda kundi jaya mundi yande sunu kale mokali kundi sula inolu yando lwazila kuli.
Mr. Loverboy.